Olunako walero, parliament itanso kuleza ababaka, abagendo kujitesezza mo, abomulundi ogwe 12, wakati mubabaka bannabo genda maso n'okubiriza ababakubye ebirayiro, okutambulira ku mulamwa ogw'okulembera n'okuteeseza ebitundu byabwe, okulaba nga Uganda ekulaakulana. Mubakubye ebirayiro, mwe mubadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukedeya, era nga yabadde sipiika wa parliament y'11, ono Annette Anita Moore, ono bamaze okuba ebirayiro. Avudeo na akutila wabaka banne ogena maso na okubeeranga batambulira ku bubaka bw'omukulembeze w'eggwanga obw'okulwanyisa enguzi wamu n'okulekera okweva kotulo. Ono atendereza parliament y'11 gy'agambye nti enegendagenda mu bitabo ebyafaayo olw'ababaka abateeseza obulungi ssaako n'okuyisa amateeka agagasa eggwanga.
The message to the members of parliament who are swearing for the fellow parliament. As you heard the motto yesterday, this is the Tanzania no sleep. We must be able to work for Wananchi, work for humanity outside there, and concentrate on what affects the local person. The 11th parliament has been a very good parliament. We've done a lot of work, and I can tell you it is one of the most remarkable parliaments that we have had in the history of parliament.
Ate ye omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Katakwi era nga yabadde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo avuddeyo n'ategeeza nti ye kyagenda okusinga okuteekako essira kwe kutumbula ebyobulamu ssaako n'ebyenjigiriza. Asiimye naye omukulembeze w'eggwanga olw'akadde kaamuwadde okuweereza bannayuganda era n'asuubiza nti waakusigala ng'aweereza kubanga n'ekifo ky'agenzeemu era nakyo kya buweereza.
My agenda is service delivery, especially on health and education to the people. But most importantly also, the fight against poverty, financial inclusion, full monetization of the economy, strengthening in yoga, and PDM program, so that all the people of Uganda
ate ye omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kakumiro era nga yabadde ssaabaminisita wa Uganda mu kisanja ekiwedde ategeezezza nti essira agenda kuliteeka mu kulwanyisa obwavu wamu n'okulwanyisa enguzi ng'omukulembeze w'eggwanga bye yabirambise. Agamba nti bannayuganda beetaaga okuyambako basobole okubeera nga bava mu bwavu so ng'era abakulembeze kino bye balina okukikulemberamu.
Naye naddala nnyo okulwanyisa obwavu, twagala abantu babeere n'ennyingiza mu maka, household income yebadde signature yaffe nga NRM tuyina flagship program gye bayita CBA. Tujja kugyongeramu amaanyi, tujja okwongera okulwanyisa obukenuzi naddala obubadde mwabo abaagala okutenula ssente za PDM. Obukenuzi mu gavumenti tujja kubulwanyisa. Pulezidenti yatugambye atayagala kwebaka era ffe mumanyi tubadde tetwebaka yembadde tumunosimi kubanga gavumenti nze bwe najja mu ofiisi wano twagezaako okulaba nga tutosowaza okulondoola ssente z'omuwi omusolo. Tubadde tutambula ffenna nga tulambula ebitongole eby'enjawulo, tujja kusigala nga tukola ekyo kyonna.
Dr. Jane Luther Acheng ono yabadde minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu ssaako ne Mmire Babalanda abadde akola ku mirimu okuva mu yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga nabo bakubye ebirayiro byabwe wakati mu kusuubiza nga bwe bagenda okukulemberamu okulwanyisa obulyake mu ggwanga kubanga ensimbi z'abannayuganda nnyingi ezandibadde zikola ebintu ebibagasa kati ate zigenda mu nsawo z'abantu batono.
Ekisanja kino kyakugaggawaza bannayuganda, twagala okulaba nti abantu abo abakyali obubi mu byenfuna bavaayo nabo basobole okubeerako n'akasente mu nsawo zaabwe. Corruption ekuleetedde obuzibu, omukulembeze w'eggwanga ajyogedde, naffe ababaka bamwe tujyogeddeko. Mbadde mu saba akalulu nga mbagamba nti ekizibu kye tuyina mu ggwanga kye tukyayina ky'ekyobubbi oba obukenuzi z'emirimu gy'eggwanga emabega. Abantu tebabenefitinga, muntu omu yaganyulwamu mu kifo ky'abantu baffe bonna okuganyulwamu tetugenda kwebaka.
Mubalala babakabala yudde, mwemuli ya babegwanize ntebe nene yoba speaker, sakuno obwa mmyuka wa speaker, omubadde Dr. Simwe ngono embako mchalo wa district ya Masindi, sako ne honarebo Arioni yoke, okuva ko walinga, bategeezezza nti kebamaze okuba ebirayiro kati bafuusa babaka ba parliament ye 12, nga kati kyebagenda okutandikirako, kwe kusaba babaka bannaabwe basobole okubawagira.
Kati ufuse mubaka, kuwanga kati wana wakula iza, soba mubaka, ekteleza kati nyingi de, parlamenti, ye kuminebi. Obwa speak and kia abuli muba, nina jina buba ako, nyoza mubi uli daba nange, viti utambula, utambula, tukubie, ama bomu bomu, kia mbuli ya, kia mani, muzea abi uli de, obuli yake, etu wakala kubaba wani mparani. Veno gulor boye remedia na ataki mutano, ugrali wati, na wali ya wakula njala.
Running as a member of parliament here in the south for the 12th parliament. So next week, expect the second swearing in as the speaker of the 12th parliament. I want to thank His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. He is now fully, openly against corruption. He has joined the fight.
Teka teka yoko la izawa kaba parliament, chage na maso, nganono na korentia, egenda kubela yo, sakono na korokutano, awaka wana wagendo kubanga bawe deyomu.